yunga tufude ya teche chitongole chifunanyizi kwa kukuwandi kabana na Uganda cha National Identification and Registration Authority chetuita nira chirangiride nteka teke yokutandi kukuwandi kabagwira abali mugwanga munteka teka basoboreo kuwe wakadi mchifo cha pamiti nteka teke negena kutandi kange na kuzo mwezi 10 Juni w'omwaka guno eranga gwe gugendo kubera omulundi ogusokedde ddala nira okuwandika abagwira. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa nira abagwira basabibwa okwewandiisa basobole okuteekebwa mu lukalala lw'abagwira abawangaalira mu ggwanga Uganda kisobole okuyambako gavumenti okubateekerateekera obulungi n'okubawa obukuumi obumala. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kya NIRA Kerea Omara omubalirizi w'ebitabo bya Uganda azenga abateeka ku nninga okuwandiika abagwira nti naye babadde tebakiteekanga mu nkola. Omala ategeezezza nti babadde beeyambisa ebibalo by'abagwira nga buli mugwira aweebwa ekipalati okumukkiriza okubeera mu ggwanga nti naye ku mulundi guno bagenda kuweebwa kaadi ez'enjawulo eziraga nti basaanidde okubeera mu ggwanga Uganda. Uganda erina abagwira abakunukkiriza mu bukadde bubiri ng'abamu bayingira banoonya bubuddamu okuva mu mawanga agatuliraanye okuli South Sudan, DR Congo, Somalia, Burundi, kwosa ne Sudani.